buren ka mira.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakira abantu bashakisha abana babo baburiye ahantu hatandukanye mu Rwanda, kuva Inyacyonga na Mugambazi kugera kwa Rwahama rwa Remera. Hari abantu benshi babuze mu bihe by'amagi igihugu cyanyuzemo, cyane cyane abana bagiye batoragurwa, ababyeyi babareze babakunze bakabagira babo ntibabashe kumenya niba hari imiryango bafite mu Rwanda. Mu nkuru ndende y'ikiganiro murumva umwana w'umukobwa wakoze urugendo rurerure rw'ubuzima akabura abavandimwe be n'ababyeyi be urusorongo bose bisunze. Ikiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994, Inyacyonga mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ku muhanda wa Kigali Gatuna urenze Ikabuye. Umugabo witwa Simarinka Fideli n'umugore we Nyirakagina Valentine bari bafite umwana w'umukobwa witwa Uwineza. Abo babyeyi barapfuye, abaturanyi barabibonye, ariko Uwineza nta wabonye yicwa. Nyirasenge Kamagaju Efigeni utuye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Kabacuzi, akagari ka Buramba, umudugudu wa Kabayaza, ari mu kiganiro agasaro kaburaga.
Ikinzanye no kurangisha umwana witwa Uwineza, twabuze mu mwaka w'1994.
Mbwira rero, nsobanurira, mwamubuze gute, byagenze gute, habaye iki?
Twari twahungiye Inyacyonga duturutse Ikabuye mu Kazarusenya, noneho Inyacyonga baharashe, baharasa turi hanze ku mugezi aho twari tugiye kumesera. Twese twaragenegeye turiruka, tuje kugera mu nzira, nsanga nta muntu wo mu muryango wanjye twahunganye, ariko mbasha kubona umwana umwe w'umuhungu witwaga Nambaje wo kwa Simarinka Fideli na Nyirakagina Valentine. Simarinka Fideli turavukana, ndi mushiki we. Aho twaje kuzahurira nyuma byararangiye mu rugo baratashye, twasanze uwitwa Uwineza ntawe dufite. Tuberwa umuntu waba aramutoraguye cyangwa se niba yaba yarapfuye. N'ababyeyi be baje gupfa nyuma nyine intambara isa n'aho itangiye gucungura. Nashakaga kugira ngo nshakishe niba hari uwaba yaramubonye, tukaba twakurikira tukamenya amakuru.
None se abo babyeyi be umbwira, uyu umusaza wawe Simarinka Fideli n'umugore we Nyirakagina Valentine, bo mwari kumwe icyo gihe babarasagaho, byagenze gute?
Baturasaho twari kumwe ku mugezi, aho ngaho twari tugiye kumesera tumaze kurya. Twese twagiyeyo nta ujyanye n'undi, buri wese yahunze ukwe n'undi ari ukwe. Nta nubwo twongeye kubonana, twabonanye n'umwana we gusa natoraguye, bo bapfuye intambara itangiye gucogora, tutarongera guhura, ariko umwana baramubuze witwa Uwineza.
Urambwira uti twari Ikabuye hafi y'uruganda rukora isukari, Muhunga mwaganye he, mwazamutse izo za Mugambazi mwerekeje he?
Twavuye Ikabuye duhita dukomeza umuhanda ujya Nyacyonga, hari inkambi y'impunzi zaturutse Byumba, natwe turarayo turahirirwa. Uwo munsi baturasaho saa sita z'amanywa, ku wundi munsi duhita rero tugenda dutyo tunyanyagira gutyo.
None se ninde wababwiye ko uyu muvandimwe wawe Simarinka Fideli n'umugore we witabye Imana
bapfuye? Barabanje kujungukira mu rugo, barahageze bamara igihe gitoya, bamaze gusubira mu byabo bahita bagenda, bapfuye basinyeyo.
Hanyuma
bagiye bashaka kumenya
yego
niba nta muntu waba arahunganye umwana wabo mu bantu bari baturanye, wenda bagezeyo basanga nta muntu wamuhunganye, batekereza rero ko ashobora kuba yarawuzimiriye mu bandi bantu, birangira nabo bapfuye batamenye amakuru.
None uyu mwana w'umukobwa uwineza mumbwire icyo gihe muri 94 yarafite nk'imyaka ingahe?
Imyaka iri hagati y'ine n'itanu ureze niyo yarafite rwose, kuko ashobora kuba ari nko muri 89 90 gutyo.
Gerageza kumwibuka, mbese yari azi kuvuga, ashobora kumenya amazina ya se, yari azi aho atuye, yari umwana umaze kumenya kuvuga agatobora akamenya kandi akibuka?
Yari azi kuvuga, ababyeyi be amazina yabo yari ayazi, yari ashobora kwibuka abaturanyi be bari baturanye hafi aho ngaho n'umugabo witwaga Rubaduka na Koleta umugore we.
Mhm.
Hari n'abandi ndi buzi ni wari utuye imbere yabo witwaga Gitoni. Aho yari ahazi ko hari ku rugo rwabo, yari azi abavandimwe be ku buryo ashobora kubibuka. Hari uwitwaga Ntivuguruzwa, hari uwitwaga Nambaje, hari uwitwaga Uwizeye na Kambabazi.
Gerageza no kumumbwira uko yari ateye, akana k'agakobwa k'imyaka ine cyangwa se itanu wakabonye kabyiruka icyo gihe mwari kumwe. Gerageza kumumbwira kugira ngo nawe yibuke, mbese yari ameze ate mu maso, yari ameze ate, yari afite amasoso, yari afite uruhanga rumeze gute, yari afite amaso ameze ate? Mumbwira uko amubonye nka nyirasenge, uko ari umuzi.
Yari umwana w'umukobwa mugufi wenda kugira ututama, yari umwana w'imibiri yombi ufite amaso mato yaringaniye rwose, ntabwo yari afite amaso manini, arakagira isoni. Ariko ibintu byose umwajiye agaseka, yakundaga guseka nta musatsi mwinshi yagiraga, yabaga ari umwana wogoshe rwose.
Iyo yasekaga ni iki wabonaga? Wabonaga amenyo y'inyinya? Wabonaga se n'utuhe tumurangi twarangaga iyo nseko ye?
Inseko ye buri gihe yarasekaga, akanwa kahagana hejuru kakenda kumera nk'agatenereze hejuru, amenyo akagaragara yose.
Oh, ibyo ndabikubaza kugira ngo nuwaba yaramurabutswa mwibuka avuga ati n'uyu nguyu nabonye, nuwa nawe ubwe yakwiyumva akavuga ati ni jyewe, urakoze cyane kumpa abo baturanyi yibuka. Mbese aho bari batuye yari umwana ukina akava mu rugo akajya gukina n'abandi? Yari umwana uba mu rugo? Yari umwana umeze ute?
Kubera bari batuye ku muhanda ntibakundaga gutuma bakunda kugenda, ari umuhanda w'igitaka, ariko ukunda guca mutuntu tw'amagare, imodoka n'amamoto, akanya ku kandi kurumba ari kwa muganga, ku mashuri n'ibindi. Ubwo rero byatumaga badakunda kugira ahantu batemberera cyane, babaga bari aho hafi mu rugo, ariko nk'aho kwa Rubaduka barahageraga, kuko yarashakukaga arakendaga n'ubwo yagiraga isoni.
Ese uyu musaza wawe Fidel Simadinka we yakoraga iki?
Yakoraga mu ruganda rw'isukari.
Mu ruganda rw'isukari. Tugitangira ikiganiro wambwiye yuko hari musaza w'uwineza mwahuye. Mwahuriye he?
Twahuriye ahantu mu nzira tugenda ku musozi, niwe bahita kuri shahari nyine, niho twahuriye nka mu bantu bagenda ikivunge, ndamubona ndamufata akaboko mubaza niba hari umuntu yabonye, arambwira ati twahise twirukanka nta muntu w'iwacu twazanye, nta mubyeyi. Nawe yari umwana muto ugeze mu myaka nka 12.
Kamagaju, uri hano mu kiganiro ushaka amakuru ya Uwineza, umwisengeneza wawe. Niba hari umugiraneza wamutoye akamurera, ubungubu akaba akumva muri kino kiganiro agasaro kaburaga, niki ushaka kumubwira?
Ndashaka kumubwira rwose uwo mutima wa kimuntu mwiza yaba yaragize, aramutse yaramubonye akaduha ayo makuru meza ko yamubonye, icya mbere mwifurije kuba yagira imigisha y'Imana, amugishyikirije ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka twagikora, ariko tumubonye nta kuri twabona twebwe twagushimira, burya ngo akanwa karakekenga umutima n'uwushima, ariko uwiteka Imana nsenga Yehova yazabura imigisha.
Urakoze cyane Kamagaju Efigeni, ndagushimiye kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umwana w'umukobwa uwineza. Ntarindi zina tuzi, ntarindi zina yarafite, yarafite hagati y'imyaka 94, akaba ari umukobwa wa Fidel Simadinka na Valentine Nyirakagina, bari batuye i Kabuye. ndagushimye ro kwabaje mu kiganiro agasoro kaburaga komeza utegereze wizeye amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
Rugigana Aimable utuye mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Kayonza murenge wa Gahini akagari kurugarama umudugudu wa video arashaka umubyeyi we nyira mashaza konsorata baburanye ari kumwe n'umwana umwe mu mwaka w'1994 aho bari batuye mu cyahoze ari prefegitura ya Kibungo kumini Mugesera Cyitori Kagashi Serire Rwinkuba bikekwa ko yaburiye mu cyahoze ari kumini Bicumbi
nshakisha umubyeyi wanjye kwa nyira mashaza konsorata twaburanye muri 1994 hari agana mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu
muburana mwaburaniye he
twatandukanye mu bihe bya genocide yambutse ajya mu komine ya Bicumbi ubu ni muri ndumva ni muri Rwamagana nangwa twatandukaniye nawe biherukanira ari mu kwezi kwa gatandatu
mwari mutuye he ava hehe ajya he
kwari dutuye muri komine ya Mugesera ubwo hari muri prefecture ya Kibungo muri segiteri ya Kagashi muri serire ya Rwinkuba hanyuma twatandukanye yambutse agiye muri Bicumbi
yavuye muri Kibungo yambuka ajya muri Kigali agenda yagiye wenyine
yagiye n'umwana ucutse w'umukobwa witaga muhawe n'Imana Jacqueline
kugira ngo mutandukane agende wenyine n'umuhawe n'Imana byatewe n'iki kwari kubera ko byari ibihe by'amagi buri wese akiza amagara ye yahungira ukwe byatewe n'iki
cyari mu bihe by'amagi buri wese akiza amagara ye yambuka yajyanye n'abashiki banjye ariko baza gutandukana n'acukwe n'undacukwe bagaruka bonyine ntibatubwiye ati amashobora kuba atakiriho hanyuma tujya twumva amakuru ko ashobora kuba ariho ariko ntabwo tuzi ngo aherereye hehe
uwabahaye amakuru ababwira ko akiriho yababwiye ko aherereye he nyine
tubyumvise vuba ahangaha nyine tuba ko ari abantu bumvise ikiganiro ariko ntibaduha neza amakuru bavuga ngo ashobora kuba hari umwe mu bavugiye ku ijwi rya Amerika ko yaba ariho ntabwo batubwiye igihugu aherereyemo
kereka nimba yaratanze izina kariryo uri mu mwita ataravuze ko yitwa Nyiramashaza agatanga ibindi ariko niba ari ryo zina akoresha ntabwo nigeze mwakira mwakiriye mba naramwumvise mbese ubundi muri 1994 uyu mubyeyi wawe Nyiramashaza ugereranije yari afite nk'imyaka ingahe
yavutse yari afite nk'imyaka 42 gutyo kono bara mu 48 yaranje neza mezi 40
ubu rero yaba ari umubyeyi mukecu imyaka 71 nta kuntu naba naramwibagiwe kubera ko iyo ngize amahirwe nkakira ababyeyi abo bakecuru nk'abo ngabo mbaha umwanya bakwiye w'icyubahiro hano ku ijwi rya Amerika ntabwo rero nari namwakira ariko uwo muhawe n'Imana Jacqueline uvuga bajyanye we yari afite imyaka ingahe
imyaka ibiri n'igice hagati ibiri n'igice n'itatu yari umwana ucutse umaze kumenya abavandimwe be yaratuza amazina yari wa mwana ushobora kuvuga ibintu byinshi
icyo gihe wowe wari ufite imyaka ingahe bugigana
nari mfite imyaka 16 n'igice ingahe 17 ko nari maze kugira nengeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye
kuva muri 1994 kugeza uyu munsi ntago mwigeze mwibaza muti uyu mubyeyi wagiye ntagaruke umubyeyi tugiye tubonera amakuru ari hehe birumvikana mwaravuze muti ashobora kuba ataragize amahirwe yo kurokoka ariko nta handi mwigeze mushakira ngo muvuge muti umuntu wese ashakisha rebe ko naho yaba yaragize aho agwa muntu ahamenye icyo gikorwa mwaragikoze cyo kumushaka
ntabwo keretse muri 1996 mu nkambi za Tanzania nibwo twagerageje kwandikira kuba ruje twakunda abantu buzuzaga amafomu bashakisha ababo ariko bigiye gito abantu katugira ati mwirwa mwikiza mushakisha umujeyi wanjye yitabye Imana turabireka gutyo twicara tuzi ko nyine byarangiye muri ino minsi nibwo twongeye gutekereza birashoboka ko umuntu yabaza amakuru agashakisha hirya no hino cyane ko twumva ko hari abantu bagiye gufasha mu kabahuza n'imiryango.
None uratekereza ko uyu mubyeyi wawe uruheriye ku myaka yari afite atashoboraga kugaruka kugira ngo arebe aho yari atuye bitihishe, kereka niba akiri hanze y'igihugu?
Dutekereza ko aramutse akiriho yaba ari hanze y'igihugu, kuko twe turacyariho, abana bariho, papa ariho, abahungu bane bariho n'abakobwa batatu, abana be bariho na sebukwe ariho. Twumva ko ari umuntu uri hafi yakabaye wenda yaramenye amakuru. Twumva ko aramutse ariho yaba ari kure cyane akaba wenda yagira intege nke cyangwa se atarajijukiwe no kurangisha umuryango we, kubera ko twatandukanye mu bihe bikomeye wenda nawe akaba atekereza ko tutaba tutakiriho.
Mubwira ayo mazina y'abana be n'ay'umugabo we uyamwibutsa, atari uyibutsa ariko uyabwira benshi bumva Ijwi ry'Amerika, niba akiriho bazamubwira bati twumvise abantu bawe bakiriho bagituye aho wari utuye ndetse ushakishwa n'umwana wawe. Ayo mazina nubwo bwose ni menshi meza, yamubwire umubwire uti mama abangaba nabo baracyariho.
Mama uramutse ukiriho twakubwira ko papa ariwe mugabo wawe Rugigano Agustin akiriho, abakobwa wawe bariho, hari Sengimana Sire ariho, Darisire ariho, Uwamahoro ariho, nanjye ndahari, hanyuma na barumuna banjye Jean de Dieu ariyo twita Kadara Rugigana Jean de Dieu ariho, Emile ariho, na Nyansara ahari, Nyansi Rugigana Nyansara ahari, sokuru ariho Rubimbura, n'abaturanyi kwa Rwamiyeto barahari, Rwamiyeto yitabye Imana ariko umukecuru arahari, n'abaturanyi bandi kwa Girigora barahari. Abo ngabo ndumva ashobora kuba twibukiraho, turacyariho, turubatse, abenshi mu bana twese twarashatse dufite abuzukuru bariho, nubwo waba utabazi ariko nagira ngo umenyeshe ko uramutse ukiriho turahari, twakwishimira kongera kukubona.
Ndasaba cyane kugira ngo umuhawe n'Imana Jacqueline wigeze kuza mu kiganiro hashize amezi atandatu ari mu karere ka Nyaruguru, mwawe n'Imana Jacqueline uri mu karere ka Nyaruguru uranyibuka, nanjye ndakwibuka, ujya mu misa icyahinda, niba ari bo bari kumwe na nyina Mashaza Consolata uzampamagare kugira ngo mbahuze n'umuryango wanyu. Rugiga, nawe ndagushimiye ko baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, urakoze cyane, ngaho ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Namwe murakoze cyane, ndabashimiye Ijwi ry'Amerika kubera umwanya nanjye mwampaye.
Agasaro ka Buraga.
Rwanda umwaka w'1994, turi Kigali i Remera kwa Rwahama. Umugabo witwa Sande Silvestre yarahatuye, afite igaraji hafi aho, yari yarabaye i Bugande aza kwimukira i Rwamagana aho yari yarashatse. Yavuyeyo avuga ko agiye kureba bene wabo barokotse Jenoside, ntiyagaruka. Arihe umuhungu we Twishimire Richard yaramushaka, atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Nyakariro akagari ka Gishore umudugudu wa Matyazo.
Ikiganiro nahoze nyumva kenshi na kenshi, abantu babuze ababo nyine bakijyamo mukumva barababonye, natwe icyatumye tukizamo twabuze umubyeyi dukura kugeza na n'ubu tutazi niba ariho cyangwa se yarapfuye, ariko tukaba twumva dufite icyizere ko yaba akiriho kuko amakuru yaheruka twaherukaga ngo yaragiye ariko ntiyagaruka.
Ni nde mu babyeyi mwabuze? Ni papa, ni mama, ni nde mwabuze?
Ni papa.
Papa wawe yitwa nde?
yitwa Sande Silvestre twamenye nabwo turi gushaka ibyemezo by'amavuko nyine nibwo twamenye amazina
akaba yaravuye aho atuye hari he hagana he
twari dutuye kwa Rwahama amakuru twashakishije nyine kugira ngo dushakishe ni iki kiganiro cyanyu twashakishije amakuru mu baturage nyine mu bantu bari baziranye no mu rugo kuko mama wari abimubaza agashaka kwiyahura akubwira ati hatazakenyuka ati hatazamyuka atazabura nka so nyine ukumva afite ihungabana rero twaje kubaza abari batuye kwa Rwahama i Remera baza kuhava bimukira ngo ahantu bita i Rwamagana ayo niyo makuru duheruka ariko akaba ari umuntu wambwiye ngo yabaga mu rugo umuntu iwabo wa mama ngo ni uko ngo papa aza kumubwira ngo ngaza kubabwira ngo agiye iwabo kureba ko ngo barokotse jenoside yakorewe abatutsi nyine mu Rwanda agenda gutyo nyine kuva icyo gihe ntiwongera kumubona bajyanye imodoka niyo makuru dufite ku mushiki wanjye we yari afiteho akanuro ko makuru ariko nyine ngiye ntako nari mfite kurumva nyine igikomere kuba ndinzega na gutya ntaramubona ntazi ngo asa gute ntazi famiye yiwe
none nyibutsa mbwire papa wawe abura bwa nyuma hano muhe mwaka
ntabwo namenya ko ibyo ibi byose ni muri icyenda gatanu gutyo
tuyishimire Richard ufite imyaka ingahe ubu ngubu
iyo navutse icyenda gatandatu nibyo nasanze kwiranga mu mukuru ufite 20 n'ingahe n'umunani
mama wawe se aracyariho atuye i Rwamagana
naho tuye hano muri Rwamagana turaturanye
icyo gihe papa wawe mu kiba kwa Rwahama yakoraga iki
yari umukanishi afite igaraje ry'imodoka ariko amakuru twumva ko yari afite imiryango yo muri mu Bugande ngo nyogokuru yitwaga Narongo akavuga ko hari n'abandi bavandimwe yari afite ngo mu majyaruguru ngo kwa se wabo gutyo ariko ngo we bamwitaga Disimasi uwo musaza
mu majyaruguru ni hehe amajyaruguru y'u Rwanda ko ari manini bavugaga yahe majyaruguru bavugaga
hano za Gakenye hano za Kivuruga gutyo
yego iryo garaje yari afite muri 95 mu bakwa Rwahama yakoraga amamodoka meza ate ni abakiriya be bari bande
ngo kubera kurumva ngo kuko nanjye namenye ubwenge tutavuga ikinyarwanda neza arumva yakoraga nk'abagande byanga bikunda njye numva ko yaba yavuye Ubugande aje gushakira ubuzima i Kigali kuko yari afite imodoka y'itagisi za hiyasi nyine
yego hanyuma mama wawe we nawe yaje ava i Bugande cyangwa se akomoka
mama we yaje aturuka mu kare hano muri Rwamagana n'ubundi w'iwabo naho bita Iruhunda
yego
Iruhunda hariya muri za Gishari gutyo nyine
none iyo uvuganye na mama wawe ukamubaza amakuru ya papa wawe ukamubaza uko yagiye kuba rukiri mutoya kugera ko yagiye he yagiye asanze nde yagiye yatumweho nande yagiye gusangira nande
ngo ku amakuru umuntu amukura aho yagerageje gushaka kubikubwiraho akubwira ko nyine ngo yavuye mu rugo rwe ngo agiye kureba ngo iwabo kubarokose ariko hakaba hari mpamvu nakomeje kubyirukamo cyane uwo wa muntu akubwiye wabanje wambwiye iwabo wa mama yabanje kumbwira ko hari utuntu ngo batumvikane tw'amakimbirane ngo tw'iwabo w'umuntu wabaga iwabo wa mama wabaga mu rugo ngo wari umaze kuhaburira umwana wamaze kuhaburira umwana wamaze kwitaba Imana ngo nibwo papa bamaze gushyirwa umwana ngo niba yafashe inzira akagenda urumva niba hari ibintu batumvikane bakanirwa kwiyakira akigendera natwe nibyo tugiye ikibazo kuko mama nta kintu akubwira yageje kukubwira akubwira ati ndeka kuko ukabona kuko nabyuka twigeze kubimubaza kera ushaka kwiyahura ikubita ivide mu mutwe n'iyapfa ariko tugera nyine turihangana turiyacyatavuga tubwo tukibona mama nawe reka twe kumushyira ibintu nk'ibi ngibi tutazamubura niko rero gushakisha iki kiganiro cyane nayo maze n'imyaka myinshi nishaka nawe uzi ukuntu twavugana
nyihanganire kubera ko muba muri benshi ariko ngerageza kuha buri wese uburenganzira bwo kugira ngo abone akanya bwo kugira ngo tuvugane muzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera wambwiye ko yari afite imodoka ya taxi yakomeje gukora mwakomeje kuyikoresha murayifite mu rugo iyo modoka yagiye iryo garaje rikorerwamo nande
iyo modoka yaragiye yarayijyanye yarayijyanye noneho twebwe ikintu cyaducanze n'ubu ikintu cyatumaga tubaza mama ngo bimeze bite twisanze turi mu buzima bubi tumaze kumenya ikinyarwanda twisanze turi mu buzima bubi dutangira kujya tumubaza ati se papa bimeze bite kuko twari dutuye ahantu tubizi tubona twifashije byagenze gute rero akagihita kubwira ati ndeka ndeka ngo niba ushaka kubaza two nyine ukumva nyine ukuntu ntafite kubivugaho cyane none byagenze gute nyine ukuntu ntashaka kubivugaho urumva twe dufite twe tukiri batoya cyane umubyeyi umwe kubahigira mu mujyi wa Kigali ukuntu ni ibintu bigoye nyine bituma tupushinga tumubaza nyine dusanga abantu yarahavuye ntiyatubwiye se barahanyambuye ese ibikoresho nari mfite byagiye aha n'aha kumva nyine hari n'ikibazo gikomeye n'ukuntu ntashaka gutora ngo avuge kugeza ubu ngubu nyine kuba umuntu aba ageze imyaka 28 atazi ngo se ngo yavukanaga n'umuvandimwe se yarapfuye mba wumva ari agahinda nyine ukibaza nawe umwana azakubaza ati se sogokuru ninde ukabura icyo umusubiza
birumvikana ndakumva kubera ko nta nk'uko ubivuga nta kuzi aho ari nta kuzi niba akiriho nta ntaguzakomoka kugira ngo abazagukomokaho nawe uzababwire inkomoko yabo bamenye abo bari bo akaba niyo mpamvu waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga kugira ngo tugufashe tukumve kandi tugufashe gushaka turebe ko twahagira umenya irengero rya papa wawe niba arasubiye Ibugande Sande Silvestre niko yitwaga yari afite igaraje aho ngaho ikigara kutuye kwa Rwahama niba papa wawe Sande Silvestre akiriho dusabe cyane kugira ngo abakiriho niba akiriho uyu ni wa muntu utantanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo wamubuze ukiri muto umaze imyaka 28 wicara ntubone uwubwira ngo agufashe muri ubwo busore bwawe namubwire uti dawe uzajya kunsabira iki gihe niki uzankwera none ngiki cyagiye mubwire icyumva ushaka kumubwira
ngo sinshambe namubwira niba ariteye agahinda ngo ndamushimira aho yaba ari hose cyaba akora cyose kandi ndanamukunda nubwo namuzi ikindi kintu namushimira nshaka kumubwira abaye ariho papa aho uri hose umenye ko ufite umwana w'umuhungu n'umukobwa barara barira bagusenga bavuga ngo bazakubone tugasaba n'imana ngo mbatsa mude n'umunota umwe tumubone ubwo rero papa aho yaba ari hose kaza bambwira kenshi abantu bari bamuzi bamwe na bamwe bambwira ko ndetse na papa icyo nacyo kintera kuba ntamuzi papa aho uri rwose mfashije imana ikamfasha cyangwa se famiye ye n'umuntu baba bavukana ntiyaba ari gisanira cyakure akamenya ko turi mu gahinda kandi tumutegereje tumukeneye twarakuze ngo tukire abana batimunda ariko papa aho uri turagukunda n'umukobwa washatse kujyana witonze Jeannette aracyahari kandi nawe ararira iby'ubuzima ari bubi ararira ababwiza akaga twishimye adahari papa aho ari hose rero nababonetse muzamubwiye ko tumukunda kandi tumukeneye kandi ko tuzamufunda uko yaba ari kose nta kibazo tumufiteho ibyishimo ni ukubona isura ye tukayimenya gusa
kamene nawe yavukaga nibura papa aho turagukunda pe yaba njewe ya mushiki wanje na mama manya ko ukunda kwegera kudukira tubwira ati turamubaza waragiye utamubabaje aho iho zatwibuka basi
komera rishaka komera twishimire komera amarira yawe ndayumva kandi ndayakira ndagukomeza ndagukomeza wowe na mushiki wawe uwitonze Jeannette mwakuze mutabona umubyeyi wanyu mutaza hari umubyeyi wanyu Sande Sylvestre ndasaba cyane umuntu wese waba waramumenye waba umuzi wamubonye aho kwarwa hamaho yarafite igaraje hafi aho waba wese amuza mukomokaho waba ari umuvandimwe we azamenye ko yasize abana n'umugore batuye i Rwamagana bamwifuza bamukunda tushimire cyane
yego aho yaba ari hose jewe n'ibyo mfitete nabigurishije ko njya kumureba kuko nanezerwa ko nta kintu kiruta umubyeyi buriya arabenda kuwugeza imyaka 20 ntafite uwatagira ikibazo cyawe udafite uwakugisha inama umubyeyi wamuba bagira inshingano nyinshi ariko papa wafite ikintu yakumotiva kubwatira kandi cyangwa se kumera yabikomeye muri bo si kuba nta mubyeyi naho ubuzima bugeze muri iki gihe udafite umuntu wakugira n'inama w'umutumwe aho yaba ari hose
ndakumva kandi n'abandi babyeyi barakumva ababyeyi mwabyaye mwumva agahinda k'uyu mwana w'umuhungu Richard twishimire mu ugira impuhwe za kibyeyi z'umuntu niba muzi aho papa we Sande Sylvestre aherereye nibutse ko yari umukanishi yari afite igaraje rikomeye hafi yo kwa Rwahama aho yaratuye naho ngaho hafi ya Stade Amahoro ngaho rero tuyishime ndagushime cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndagukomeje komeza utegereje wizeye ngaho rero amahoro y'Imana komera
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wicike intege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Inkuru ndende ya gasaro Kaburaga mu mwaka w'1996 igihe inkambi z'impunzi zari mu cyahoze kitwa Zayire zaterwaga mu muryango wari warahungiye ibukavu wanyuze wari kare ujya Masisi ugera ikisangana ari naho bamwe mu bari bawugize bagaruye mu Rwanda bagaruwe n'ingabo za FPR Inkotanyi abandi bari bagiye babura urusorongo kuva Masisi kugera ikisangani n'abana bane baburanye na nyina ndetse n'umukozi wabo umuvandimwe we Ingabire Regine niwe tuganira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo
hari abavandimwe banjye na twabuze twarababuze burundu ntituzi grace yabo niba bariho niba batariho ntabwo tubizi
mwababuriye
muri Kongo
mu wuhe mwaka
wasese nko muri 1996
abo bavandimwe bawe amazina yabo ni bande na yayi
hari ya Nkurije Christine yari umukobwa mukuru hakaba Umuhire Gilbert umubyeyi Florence n'undi wari agahinja witwa Mutangamundu Imakire hari n'umukozi wadukoreraga witwa Nyiratezimana Esperance uko biri kose yari mukuru we ntiyabura rwose na mama witwa Ategekimana Veronique noneho nkarangisha ati wenda n'uwaba yaramenye amakuru yawe yatumenyesha
ngira mutandukana muri 1996 mwari hehe mwatandukaniye he
twari mu mashyamba ya Kongo
ugerageje kwibuka mwari mugeze he mwari mugeze ishanje mwari tingitingi
mwari mbanda bitaga katurebera ni hafi ya twendaga kugera Kisangani
we nta guhibuka neza
nari ndi mutoya
wari ufite nk'imyaka ingahe
ye navutse muri 1985 urumva icyo gihe nari ndi muri
wari ufite
cumi n'imwe
we yari ufite imyaka cumi n'umwe
kumwe nibyo
none se aba bose mwari kumwe muhungana muri ayo mashyamba muragendana
twabanje kubura uwitwa Christine niwe twabuze bwa mbere tukigera imashishi tubura Christina umukiye yavurishe noneho turakomeza nuko kugenda twarageze iwarikare tubura umuhire Gilbert turakomeza twendaga kugera Kisangani bari batubwiye ko tugiye Kisangani twarahakambitse nyine dutegereje ko batwambuka kubera ko hari hari uruzi runini turahakambika hashize nk'umunsi rero tuhakambitse nibwo inkambi bayisenye bayisenye ari mu rukerera ubwo aho ngaho nibwo twabuze nabuze nyine mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirampezi twaranibikorahinaga tukavuga Nyirampezi n'uwo mwana mutoya nyine rero ubwo twababuze mw'icyo gitondo nyine basenyeye nkambi bucya turi bujye Ikisangani
uwo mwana muto yuvuga ni Mutangampundu
Makiri ariko yari uruhinja mama yari amuhetse
kuvuga ngo mwaramubuze kuba umwana w'uruhinja uruhinja ntirugenda nuvuga ko aho ngaho
yaburanye nyine na mama n'uwo mwana witwa Florence n'uwo mukozi wacu witwa Nyirandezi ariko
mbere yuko muhunga mwari mutuye he mu Rwanda
ku Kibuye mu Rutsiro mu karere muri komine Rutsiro umurenge wa yari segiteri Gihango
muhungiye muri Zaire icyo gihe abahungaga ngo bashyirwaga mu nkambi bakurikije aho bakomokaga aho bari batuye munahunga muhava mwajyanye n'abantu mwari muturanye mwakomeje kugendana
yego twagiye nyine igihururu ariko abantu bakivanga noneho bakivanga nyine ku buryo byagiragaho ugasanga uri kubona abantu utazi nyine ukabura na trace yabo mwari kumwe ntabwo mbizi neza kubera nari ndi na mutoya ariko twe twahungiye Bukavu ni muri Bukavu n'abantu bavaga mu nkambi bakajya mu mujyi wa Bukavu nyine inkambi barazisenye turahunga umuntu nta nubwo yabagazi yari kujya wapfaga kugenda ubwo turagenda duca imasisi tugera imasisi nyine imasisi kuhamenya ko ari imasisi hoho twasanze abantu bavuga ikinyarwanda bakatubwira ngo hari muri Masisi intambara irakomeza aho ngaho rero nyine tukiva imasisi ni twaburiye uwo mukuru witwa Christine turakomeza
mbwira nkawe umwana w'imyaka cumi n'umwe kugira ngo uhaguruke Bukavu ugende ugere imasisi ni nko kuva mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Kongo ujya mu majyaruguru mwahagenze mute mwahagenze iminsi ingahe mwararaga he byabaga bimeze gute
rero nyine iminsi ishobora kutayipresiza neza kuko nari ndi umwana ariko twaragendaga aho bwije tukaryama aho bwije iyo mwabaga mufite ihema mwarariramburaga akaba ari ryo muryamaho cyangwa imvura yaba iri kugwa mukaryiyorosa nyine mukamera nk'abicaye mukaryiyorosa kugira ngo mutanyagirwa hari n'ubwo nyine mukazinduka mu gitondo bugitangira guca mukagenda noneho nkatwe kuko twari dufite abana ababyeyi bacu umwe yajyaga imbere akajyana n'abafite imbaraga undi akaza inyuma nyine akoroga abadafite imbaraga noneho babandi bagiye imbere aho bageze hari amazi bagatura bakarinda babandi ubwo wenda baba bafite n'agafu bagateka nk'igikoma bakarindira babandi ubwo babandi aho bazabageraho bakabaha nyine ku gikoma bakongera bagahaguruka bakagenda mukagenda noneho mubonye bugiye kwira mugataba abantu uko biri kose twagenze hanini mureke twicare turarara ubwo babandi bagiye mbere bakabona ahantu nyine hazima hari amazi wenda mwabona nako murya mukagashyira bagatura aho ngaho bakabarindira ari nako bari gushaka icyo kurya ubwo haba hari icyo babonye bagaterekaho wenda babandi bakaza kubashyikira hari ako babonye bakagaburira abana bagakambika aho ngaho mukaryama gutyo buri munsi mukabigenza gutyo ubwo rero hari n'uwabaga adafite n'icyo arya agahaguruka akagenda wenda ahaguye nyine hakaba hari nk'abatetse bakagira ko bava cyangwa se bakanabibura bakaburara nyine harimo nabicwaga n'inzara harimo nabicwaga n'inyota harimo n'ababyimbaga ibirenge bigatoboka ibyo ni ibintu niboneye n'ibintu niboneyeho ukabona umuntu ibirenge byabyimbye bigatoboka inkweto zigacika abantu bagahambiraho ibyenda ku maguru kugira ngo barebe ko bagenda bakagenda
ngiye kugusubiza imasisi gato kugira ngo tugende dushaka buri umwe bitewe n'igihe mwagiye mutandukanira n'ukuntu mwagiye muburana wambwiye ko uwa mbere mu banyu mwabuze mwamuburiye imashishi uwo ni yankubye Kristo
ni ukuvuga ngo tutagenze imashishi turahacumbikwa ariko intambara ibintu bibi birakomeza biba ngombwa ko tuhava turakomeza tukihava rero gutyo ahandi twaciye twakambitse twari twaramubuze nyine gutyo mwagendaga wenda mukaza guhura nimugoroba ni twaragiye nimugoroba ntitwamubona turamubura
mumubuze muri ikomereza
twaramubuze ababyeyi batangira kurangisha bararangisha ariko tubura trace neza turayibura kuko hari abagwaga mu mazi hari abo ibiti byagwagaho bagapfa hari abo bicaga nyine ntitwamenya grace ye ariko ubwo hariho n'igihe mwamuburanaga mugakomeza mukagenda hacamo nk'iminsi nk'itatu ukabona murongeye murahuye ariko ubu twaragiye wenda twavuga ati wenda uyu munsi twamubuze reka dukomeze ejo tuzamubona turamubura
umuhire Gilbert we
nawe twarakomeje tugera ahitwa Warikare mwayo mashyamba ya Warikare niho Gilbert yaburiye
nawe muramushakisha muramubura
nawe turamushakisha turamubura ntituzi niba yarapfuye ntituzi niba ntibariho niba yararokotse niba atararokotse nta n'uwo twabonye guha amakuru wenda ngo batubwire ngo yarapfuye
ikisangani niho mwaburiye benshi kubera yuko niho watandukaniye na mama wawe niho watandukaniye na murumuna wa buriya mutangampundu makuru atarukira umwana birumvikane ko cyane cyane
na Florence umubyeyi n'uwitwa Uwumukiza anako uwitwa Nyirantezi Nyirantezi Imana Esperance
wari umukozi wanyu
yego
kugira ngo abantu bane baburire icyarimwe ni ukubera ko habaye igitero habaye ikintu cyo guhinda abantu bakirikira icyarimwe bakagigana
habaye igitero cyo kwica abantu nuko nyine abantu bariruka twedungewe nari ndi kumwe n'abandi bavandimwe banjye duca iruhande rumwe nabo turababura tugira nyine ngo ni bya bindi by'ibisanzwe nyine ko mushobora kuburana mukongera mukabonana ariko nyuma y'icyo gitero nyine habayeho gukusanya abantu ngo bagaruke kugira ngo banahazeho inzira zo gucyura abantu ariko bo ntitwababona
icyo gihe ni naho babakusanyije hamwe mugaruka
baraducyura badukusanyirije hamwe bamwe barataha straight away abandi tujya muri transit ikisangani noneho nyuma yabo turataha
biba bimeze gute wumva umeze ute mwumvise mumeze mute igihe mwari mwiteguye kugaruka mu Rwanda musize igice kinini cy'umuryango aho muri Congo igihe mwuriraga indege mutashye mwarebye inyuma muravuga muti abacu basigaye hano mu mutima wawe ni iki cyari kirimo
nyine twatahaga ahubwo ukeka ati wenda se baba baratashye tugeze mu Rwanda nabwo turababura tunabajije tubura nyine tubura amakuru dusanga ntabaje ubwo duhita twumva ko nyine basigaye
ubu nibwo bwa mbere ufashe umwanya wo kugira ngo ubashakishe nibwo bwa mbere uvuze yuko abantu bawe mwaburanye cyangwa se wari warabishakishije ukundi wari warabishije ukundi
aho nyine urumva uhanje ikintu kimeze nk'umwijima ni ubwa mbere ntanze itangazo
kuba uyu munsi nkwakiriye mu kiganiro Agasaro Kaburaga uko mubashije gushakisha abawe mwatandukanye mu bihe bitandukanye muri iyo nzira muri Congo nyuma y'imyaka 27 ukaba ushoboye kubashakisha urumva umeze ute niba bakumva niki wababwira muri kano kanya?
Icyo nababwira ni uko turabakunda, umuryango urabakunda, turabakumbuye. Hari n'umuriho byadushimisha kumubona.
Wakoze cyane kufata uyu mwanya kugira ngo udusangize iyo nkuru ndende. Ushakisha abavandimwe bawe, nongere mbibutse ndezira kuna bafashe neza. Hari Yankurije Christine, hari Umuhire Gilbert, hari umubyeyi Florence, Mutangampundu Imacule wari uruhinja, mama wawe Hategeka Imana Veronica, na Esperance Nyirantezimana wabakoreraga. Wabamenya rero yadufasha no kwijwi rya Amerika kugira ngo tubahuze na Ingabire, muvandimwe wabo, umwana wabo Ingabire Regine. Regine, rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasoro Kaburaga. Nkwifurije amahoro y'Imana. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga. Hamwe mugitangira kutwumva namwe mwese, noneho mbatumire mwese mwese mwitangiye Radio Ijwi rya Amerika. Tekereza gukura nta mubyeyi wawe n'umwe muri kumwe. Wabaza amakuru ya papa wawe bakakubwira ko atakiriho. Wabaza aya mama wawe bakakubwira ko ashobora kuba kiriho ariko ko adashobora kukubona. Ndakira ni umufasha Emmanuel, atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kadobogo.
Banje kubashimira Imana aho umugisha numvaga bitazangira aho vuba. Mvuga ngo ndakumva mu buryo umufasha abandi, nagerageye gutekereza kenshi ngo nanjye nzi ariko nabura imbaraga nyine. Ndi gushakisha umuryango, nakuriye kwa nyogokuruza ubyara mama muzima mu myaka itatu, hagati itatu n'ine. Niyo ngereranije nyine kuko nenda umwana none ntabwo mbeza kongereranya, ndagereranya. Kuvuga ngo nari na papa nawe ntabwo muzi. Nagerageje kubaza uwo mukecuru wandeze, nyine akaba adashaka kubivugaho cyane, ariko ambwira yuko ayabashije ku mama keye. Kwa nyogokuru ubwo ni aho mama bari bishoboye, uburyo mama yaje kwishinga aho bita Gasabo. Numvaga bamwe ngo ni za Gasabo, iyo mbaje abantu baravuga ngo ni za Mugambazi, gutyo ariko ngo ni ikibazo cyitwa Gasabo. Noneho ngo umunsi ngo nyogokuru ubwo agiye gusura umukobwa we yabyaye, ngasanga babayeho nabi. Noneho nibwo ngo ahita ameka aravuga ati siga ngwino. Ubwo ntekereza ko wenda nyuma y'ayo makuba yo mu Rwanda yaje kuba ubwo ibyo ngibyo nibyo nabwiwe nyine.
Yego,
nta yandi makuru yandi nzi umubyeyi wanjye mubyara. Ayo makuru uwo mukecuru yitabye Imana bya 2014, ariko nta kintu yambwiraga kenshi amwe ngo bimutera agahinda. Ubwo noneho tugiye wenda ku byerekeye noneho mama we, mama ubwo yongeranye nyimaheruka wenda mu myaka nk'itatu hagati nine gutyo muri za 97 yongeranye na 6 gutyo. Aho ngaho mperuka numva ukuntu bambwiye ngo yari yaje aje gufata ngo ibyangombwa ngo barabimwe mu kutegenga komine ngo niyo yatangaga ibyangombwa kugira ngo umuntu agende. Yakoreraga mu bucuruzi muri Gatsibo, ubu ni Gatsibo. Kabarore aho bitaga mu isantire ngo ni Mukaje.
None se niyo mufasha, tugende buhoro kugira ngo inkuru yumvikane neza. Urambwira ko utazi mama wawe, utazi papa wawe, kubera yuko nyogokuru wawe yaje akagutwara akakuvanaho mama wawe yari yarashatse, ariho wambwiye ko ari Mugambazi ya kera.
ariko kugira ngo byumvikane neza wowe wavutse ryari
mbo mukuvuga ngo nakuze nabyo nabize ko nabonaga bandikisha 94 ariko ari ifishi nize kubona banki ngize nka 96 nabonye 93 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 26
ariko se itariki yemewe nimba ufite amatariki menshi wavukiye ugomba kuvuga yuko leta yafashe itariki imwe itariki yemewe wavukiyeho ni iyihe
ni ukuvuga ngo muri leta ibiri kwiranga mu myanya ni iya mbere y'ukwa mbere 94 kuko nakuze ari byo nandikisha mu ishuri ariko nyuma naje gucukumbura nyuma yo gutandukanya nyine umubyeyi uwo mukecuru nyogokuruza yitabye Imana hari ugupapuro nagiye nsukumbura nza kutabona hasi mu isanduku ukuntu nyine nakabonye mbona handitseho imyirondoro yanjye mupapa Nsabimana mama dukuze Imana noneho amazina yanjye niyo mufasha cy'amavuko 1993 kwezi kwa gatanu ku itariki 26
ako gapapuro karakomeye cyane kubera ko wahise ubonaho amazina ya papa wawe na mama wawe mama wawe yitwa Dukuzimana nta rindi zina ryanditseho
oya naryo gusa nahuraga naho biganye nawe umva bamwita Jean d'Arc ariko kuri turavuga papuro yewe no kwiranga muntu nigeze kubona yari ishaje mbona nabonaga zarari nabonaga handitseho Dukuzimana
naho papa wawe we nta rindi zina wamenye yaba afite
oya naryo yaba no ku ishuri aho banyandikishaga nk'igihe baje mwe barandika ko namwe bigeze kubabaza umva bavuga ngo navuke za gasaba nta rindi zina n'iryo ngiryo gusa
ariko se bakubwira ko wavukiye mu cyahoze cyitwa Gasabo cyangwa wavukiye mu cyahoze cyitwa Mugambazi nabyo bigomba kumvikana
oya ni ukuvuga ngo icyo gihe bambaruzaga ndivuga ko bavuze ngo navukiye ngo umusozi wa Gasabo ariko niyo mbajije na nk'abahoze ari inshuti za mama cyangwa se n'abo mu muryango cyane cyane mirose nko kubaza umubare inshuti ya muko icyo gihe nashakishaga n'ifoto ye byibura ndimo ndababaza noneho ndi kubaza se kumva mwari inshuti nta makuru byibura muzi arenze ku y'abandi arambwira ngo nizamugambaza ngo mu by'ukuri ntabwo yigeze ajyayo ngo ariko nizamugambaza avuga buriya ngo nizamugambaza donc ntabwo mwabwa bari shuba donc ngo aratekinga avuge ngo na
none se niyo mufasha Mugambazi ko atari kure ya Kigali Mugambazi ntabwo ari kure wagenda ushatse wagenda n'amaguru ukajya kuhatembera ukabaza niba nta muntu witwa Nsabimana bahazi ukabaza niba nta muntu witwa Dukuzimana wahashatse ntabwo habura umuntu n'umwe wavuga yuko abo bantu bazi cyane cyane ko niba ari ahantu bari batuye muri za 96 nta kintu na kimwe
no kuvuga ngo icyo gihe nyogokuru avuga ati ntabwo musiga abwira umukobwa nyina akanteka na mama yaramujyanye ari nabwo nazaga mu rugo niba amakuru ntabwo mbanyaze neza ariko papa donko sogokuru yaje kwitaba Imana na n'uwo mukecuru nawe aza kwitaba Imana noneho ngo basigara ari imfubyi nawe ari nabwo nyogokuruza bwahitaga amfasha ubwo njya kurererwa aho ngaho gutyo noneho mama nawe atangira gushakisha ubuzima ajya gucuruza acururiza iburasirazuba noneho ikintu cyatumye ntashakisha amakuru cyane abantu bancaga intege kubera yuko uburyo mama yaba yarazigiyemo nabwo ntabwo bwumvikanwaho bamwe baravuga ngo kuko nta byangombwa yari afite icyo gihe komine yatangaga ashobora kuba ari mu gihe barwanyaga niba ari interahamwe ngo bakoze umukwabo ngo bakabajyana nijoro
ubwo ni mu gihe cyo kurwanya abacengezi
yego noneho hari n'umugabo ngo yari yarashatse bitaga niba ari Ngeruka usweka w'Ingeruka muri iyo minsi ngo nawe ngo bari bamujyanye we ngo arwaye ikirenge bamusiga mu nzu noneho ari nabwo nyuma yaje gushaka icyangombwa ndibuka ko numvaga bavuga ngo umukecuru nyogokuruza yamubwiye ati wagumya ukorera umwana wawe undi aravuga ati na sivyo mara ya njari bishara kwa njiri kukunga rasti tu kai nini chana wa mukaji kabaro yenyine ugara jenda nicho jiwa mbiru kano na wanu wakata angi murungu nubu kujunga atupa ya mwani shastachi yoni mumodo kano na wandi waka harumu harumuga wanyira sendi wajaku kunda kutumbi sisha imari niyo duwa ayo mburu uundi wakavuga ngo mbabano ngobamu jiri ishari mbabara mwichi nina o ukasanga na makuru ari donku bahuri zao haona naona wakamga ushara kusanga kuko awamu ishishishe bahari ugasanga na ujewa wakujena jiwore zimi jawi vishaka niwa hara zaza nono abandi nao wakavuga ngo ngo he ngo barba jie ngo kumi chano nongarisa na bahuri ya limfugi ngo baramoro kora ngo baramujana ngo baramujira ngo mugore ngo nono ngo nyuma yaho ngo harukuno ngo bagenjeje ngo baramoro ngo kuburyo ngo bamwibagiza ngo umuryango we nyine ugasanga ni inkuru y'izo ngizo nagiye nacyo ku buryo butandukanye ariko nyuma yaho nko muri za bibiri oni tamarume ngo nawe yari arimo ashakisha ubuzima ngo za Nyagatare yambwiye ko ari za rw'imiyaga bahuriye ngo barahura ngariko ngo amubona arindiwe umutekano cyane ngo adashobora kwerekana ko ari umuntu baziranye ngo ariko aca ku ruhande ngo barabonana bamuha n'amafaranga ngo amubwira ngo uburyo cya nkumbuye ngo azaza kureba umwana ngo azakorera ibishoboka byose ngo aramubwira ngo asuhuze iki gihe mesaje mu rugo n'umushe babivuga ni naho bongeye kugira icyizere ko yaba akiriho noneho nyuma yayo ejo bundi muri 20 nanjye kongera gushyira imbaraga ngo mushakishe ambwira uburyo kibamuganaga ngo kugeza muri za demeri disi ngo kuri telefone ngo ari gusiganya ngo kuzaza kundeba ngo ariko ngo aza guta telefone yongeye kuyisubiza guswapa ategereza ko umuntu yazongera kumuhamagara arahewe kumva uyu munsi ndi mu myaka 30 abazi igihe navukiye ntabwo wenda nakabaye ndi mu mwana urizwa wenda nashyize umubyeyi ariko nyine muri njyewe babindimo bingira timide cyane akenshi nk'iyo abandi bari kuganira bavuga imiryango yabo njye nkibuka ko mbarwa nk'umuntu utagira aho mba nyine nkumva hari ukuntu binjenye cyane
birumvikana agahinda kawe ndakumva abana benshi bameze nkawe badafite ababyeyi birababangamira ariko nicyo tubereho hano mu kiganiro gasoro kaburaga kugira ngo tubafashe indizera yuko dukuze imana Jeanne d'Arc niyo mazina ya mama wawe niba mama wawe akumva muri kano kanya ngo uyu wa munota ntanga kugira ngo umuntu yandike ibaruwa y'urukundo yandike mu munota umwe gusa amasegonda 60 mama wawe niba akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira niyo mufasha
mama wanjye niba nyumva ikintu namubwira ntabwo nigeze ngira amahirwe kugira umuntu nita mama ni ukuvuga ngo mubonye nanezerwa kurushaho numva ko ntekanye meze n'abandi bana hari byinshi numva mfitiye amasiko nakamubaza kandi ahari ndamusabira nawe imana ikomeze rwose mukore igihe cyose mba nsenga mvuga ni n'ubwo bwose uko nakuze ntabwo nigeze umuteza urugana wenda niyandi ariko nagerageje kwitwara reka rwose ntabwo navanga nakoresheje agaciro ahari rero nifuza ko byibura yanyigaragariza nkamubona numvise ko ashobora kuba ari mu buzima butamwemera wenda kuboka ngo abe yabonana n'abandi atiriste njyewe nkamenya ko anariho gusa byamfasha
urakoze cyane nimufasha Emmanuel kuba uje gushaka umubyeyi wawe ubwo komeze utegereje wizeye tuzaguhamagara nitugira icyo tugeraho ntagataho nkwifurije amahoro y'Imana urakoze cyane ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro cyanyu nibyo nifuza ko mwakigira icyanyu kuko radio ijwi ry'Amerika ni radio yanyu mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.